my love, I have a message for you. It's all about our love. Otonecho on the beat, Jimmy Singh.
Rachi tonyamba bende ne manyanti yonjagala. Kuba mutima gwange sweetie, mukuwede. Rachi tonyamba bende ne manyanti yonjagala. Kuba mutima gwange sweetie, mukuwede ogukume.
Panango mukwano gunyuma, wadenga nabalungi balumya. Musajja nkera kumacha, tetekanye mbera. Kubanga jajja yansomeramo, atakoze tosuubira kulya. Kwetyo nsiba nkazana, okutuusa lwebuziba. Kubanga kyesaagala mukyala wange, lwemba sizifunye ojule.
Lwaki tonyamba bebe, nemanya nti yonjagala. Kuba mutima gwange switi, mukuwede. Lwaki tonyamba bebe, nemanya nti yonjagala. Kuba mutima gwange switi, mukuwede ogukume.
Kusuubiza kukulabirira, n'obw'oliba okaddiye. Kubanga omutima gwange muli munda, wansensera dda.
Bagamba abaagalana bwe balwawo bafaanagana. Kati nnidda nkufaanane, bwe nsembera gy'oli tonneewala. Saagala yenna kukwatako kubanga ebbuba nnina. Jangu wano kibebi kyange kirungi amatobuta. Lwaki tonyamba bende ne manya nti yonjagala. Kuba mutima gwange switi, mukuwede. Lwaki tonyamba bende ne manya nti yonjagala. Kuba mutima gwange switi, mukuwede ogukume.
Mukama sabo nyambe, kuba tutabangulira obulamu. Kubanga basekeresi mbamanyi,
bagala kutwawula.
Naluli bagezako kuntega obutwa,
n'embubuko olw'amaanyigo.
Balaba bajja besusa, naluli bajja benyumya, nabagwamu batwesonyiwe.
Lwaki tonyamba bende ne manya nti yonjagala. Kuba mutima gwange switi, mukuwede. Lwaki tonyamba bende ne manya nti yonjagala. Kuba mutima gwange switi, mukuwede ogukume.